killing music. Way music, my girl at the finest thing. Oh, wow, wow. Asubuhi kumekucha vulugu ndani, sipati amani moyo ni ndani, inanitesa husta na tafalani mama. Juzi kwenye simu yako upatikani, nauliza ndugu na majirani, mpenzi upo nyumbani mama.
Nipende nikupende wewe, nitunze niishi nawe, nilinde nikulinde wewe. Nipende nikupende wewe, nitunze niishi nawe, nilinde nikulinde wewe.
Yani kama vile simba ni pombu gani, ama niwe chumba uwe chumbani, mpenzi upo moyoni mama. Yote wanosema kwangu mitakataka, anayejua Mungu mina kutaka, na wala sito kuwacha mama.
Nipende nikupende.